I live my life like a superstar. Blessed are those who believe what they need to see. And no mic, and no mic, and no Mikey. And no Mikey, I sing it in the saga.
Tibakambo vyesibeko Tigindaba Omwana sunda Sunde buto Osaria bito Tigidi maiki yeva chakaza Tuli wakati, kwata wakati Kampala tofitina Dancing nina, maiki nina Kampala tofitina Tuli wakati, cheka wakati Kampala tofitina Eno Mike ya zingi dicha saga Lewo jisoka koma mosima Eno Mike ya zingi dicha saga Lewo jisoka koma mosima
Eno Mike ya zingi dicha saga Lewo jisoka koma mosima Eno Mike ya zingi dicha saga Lewo jisoka koma mosima
Eno Mike ya zingi dicha saga Nibwo jisoka koma mosima Eno Mike ya zingi dicha saga Nibwo jisoka koma mosima Eno Mike ya zigidi gwete saga Niboji soka koma mosima Eno Mike ya zigidi gwete saga Niboji soka koma mosima
Pamama mwemuli rudawa Pamama mwemuli rudawa
Abarasi mwuri kuchi Teka wakati, kwata wakati
Ey Uganda tuzina tuti Ey time ya kumugula Ey time ya kumugula
Tuli wakati, kwata wakati
Uganda tuzina tuti
Tuli wakati, kwata wakati
Hey Uganda tuzina tuti Manolina, bimolina Mukampala toli ya sumu
oh!
Eno Mike ya zingi dicha saga Lewo jisoka koma mosima Eno Mike ya zingi dicha saga Lewo jisoka koma mosima
Eno Mike ya zingi dicha saga